uyazi mateksi niwunzima mateksi niwunzima ikhulukhuni lapho esibambe khona uyazi mateksi niwunzima mateksi niwunzima ikhulukhuni lapho esibambe khona uyazi mateksi niwunzima mateksi niwunzima ukhulukhuni lapho esibambe khona abelungu bethu baxabana singekho ujime ufe thina ukhulukhuni lapho esibambe khona abelungu bethu baxabana singekho ujime ufe thina ikhulukhuni lapho esibambe khona amaoni ethu axabana singekho ujike ufe thina ikhulukhuni lapho esibambe khona uyazi mateksi niwunzima mateksi niwunzima ikhulukhuni lapho esibambe khona
ukhulukhuni lapho esibambe khona
Biraze matyazi mwunzi